Isaiah 49 verse 1. Gilaleni naziqhingi, niqapheni nabantu abakude. UJehova ungibizile kwasekuzalweni, waqamba igama lami kwasezibilinini sikamame. Verse 2. Wawenza umlomo wami njengenkemba ebukhali, wangithukusa ethunzini lesandla sakhe, wangenza umcibisholo ophucuziweyo, wangithukusa esambweni sakhe. Verse 3. Wathi kimi, uyinceku yami u-Israyeli, engiyakuzidumisa kuye. Verse 4. Kepha ngase ngithi mina, ngikhandlekele ize, amandla ami ngiwachithele kuyize nokungelutho, nokho, ilungelo lami likuJehova, nomvuzo wami kuNkulunkulu wami. Verse 5. Manje uthi uJehova owangibumba kwasekuzalweni ukuba ngibe inceku yakhe, nokubuyisela kuye uJakobe, kubuthele kuye no-Israyeli, futhi ngidunyisiwe emehlweni kaJehova, uNkulunkulu wami, waba ngamandla ami. Verse 6. Yebo, uthi kuyinto elula ukuba ube inceku yami, ukuvusa izizwe zakwaJakobe, nokubuyisa abaseleyo bakwa-Israyeli. Ngalokho ngiyakukubeka ube ngukukhanya kwabezizwe, ube insindiso yami kuze kube semkhawulweni yomhlaba. Verse 7. Usho kanje uJehova, umhlengi ka-Israyeli nomngcwele wakhe, kodelelwa nokudelelwa noyisinengiso esizweni, koyinceku yababusi uthi, amakhosi akubona sukume, izikhulu zibone zikhothame, ngenxa kaJehova othembekile, ongcwele ka-Israyeli okukhethileyo. Verse 8. Usho kanje uJehova uthi, ngiyakuphendula ngesikhathi somusa, ngosuku lokusindiswa ngiyakusiza, ngiyakulondoloza ngikubeke ube isivumelwano sabantu sokubuyisa izwe, nokubenza badle amafa achithekileyo. Verse 9. Uthi kwababoshiweyo, phumani, nakwabasemnyameni velani, bayakuklaba ngasezindleleni, amadlelo abo abe semagqumeni onke. Verse 10. Abayukulamba, abayukoma, abayukushaya isifudumezi nelanga, ngokuba yena onomusa kubo, uyakubahola, abayise emthonjeni yamanzi. Verse 11. Ngiyakuzenza zonke izintaba zami, zibe izindlela, imendo yami iphakame. Verse 12. Bheka laba bayakuvela kude, bheka laba bayakuvela enyakatho nasentshonalanga, nalaba ezweni lasesinimi. Verse 13. Jabulani namazulu, uthokoze nawo umhlaba, niqhumuke ngokuhlabelela nina zintaba, ngokuba uJehova ududuza abantu bakhe, abe nomusa kwabahluphekileyo bakhe. Verse 14. Kepha eSiyoni lithi, uJehova ungishiyile, inkosi ngikhohliwe. Verse 15. Owesifazana ngakhohlwa umntwana wakhe oncelayo, ukuba angabi nomusa kuyo, indodana yesizalo sakhe na? Yebo, bona bangakhohlwa, kodwa mina anginakukhohlwa wena. Verse 16. Bheka, ezandleni zami ngikubhalile, izingange zakho ziphambi kwami. Verse 17. Abantwana bakho bayashesha, abakuchithayo nabakwenza ize, baphuma kuwe. Verse 18. Phakamisa amehlo akho nxa zonke, ubone, bonke bayabuthana bafika kuwe. Kuphila kwami, usho uJehova, impela uyakubembatha bonke njengemvunulo, uzibhinqe ngabo njengomakoti. Verse 19. Ngokuba izindawo zakho ezichithekileyo neziyize, nezwe lakho eliqothuliweyo, kuyakuminyana ngabakhileyo khona, nabakugwinyileyo bayakuba kude. Verse 20. Abantwana bokuswezisela kwakho basaya kusho ezindlebeni zakho ukuthi, indawo ingumncingo kimi, sukani kimi ukuba ngihlale. Verse 21. Bese usho enhlizweni yakho ukuthi, ngubani ongizalele laba, lokhu ngaphuciwe abantwana bami ngingenalutho, ngingumthunjwa, ngingozulazulayo na? Ngubani okhulise laba na? Bheka, ngasala ngedwa laba babe yipi na. Verse 22. Isho kanje inkosi uNkulunkulu ithi, bheka ngiyakuphakamisela izizwe izandla zami, ngimisela abantu ibhanela lami, bakuletha amadodana akho esifubeni sabo, namadodakazi akho ayakuthwalwa emahlombe. Verse 23. Amakhosi ayakuba ngabazanyana bakho, namakhosikazi awo ayakuba ngabancelisi bakho, bakukukhothamela ubuso bubheke phansi, bakhothe uthuli lwezinyawo zakho. Uyakwazi ukuthi nginguJehova, abethembe kimi abayokujabha. Verse 24. Impango ingasuswa kuwo amaqhawe, nabathunjwa bangophulwa kubacindezeli na. Verse 25. Noma kunjalo uJehova uthi, yebo abathunjwa bamaqhawe bangasuswa, nempango yabacindezeli iyakophulwa, kepha mina ngiyakulwa naye olwa nawe, ngisindise abantwana bakho. Verse 26. Ngiyakudlisa abacindezeli bakho inyama yabo, badakwe igazi labo njengangewayini elimnandi. Inyama yonke iyakwazi ukuthi mina Jehova ngumsindisi wakho, nomhlengi wakho, umnini mandla kaJakobe.